Friends on the bank.
Oh no. Oh na 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 na. Live life. Hata nikitu na. Oh na 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 na. Na moyo unati na. Na. Washe upweke. Au niseleke. Hata nikitu na. Niko down sijaenda mayolo na kanifon na itaji michoro pepe pen pen watu wa mikrom levo wana rom amekoza fuku kuzi Yesu wame perform. Oh na 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 bado na kusho mwenda na tanguliza story na mastenje story na makrime toto zinaisha left ninja straight nyembamba nyembamba nywe straight nyembamba.
Kisema I'm going up, wakidani ya coming down. Nae mungu nae msifu ameniweka up, goes on, always up. Watacheka wakisema I'm going up, wakidani ya coming down. Nae mungu nae msifu ameniweka up, goes on, I'm always up. Always on time, kwa kila kitu nafanya, always on time. Na kama ni kumuhu, always on time. O kila kitu nafanya, always on time. Na kama ni church, always on time. O kama biashara, always on time. Na kama ni kawats, always on time. Michanda liquid prayer, always on time. Always on time, always on time. Always on time. Na hata ni kitu na down. Oh na 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 na. Na moyo unati na. Na washe upweke, au niseleke. Hata ni kitu na. Kuna masha ya upweke lakini I thank God cause I'm never forsaken. Upon the road on my bandens were taken. I feel so light a condition number 7. Mwani chekele ya times wani sekele. Father go trigger down to your kutete. Get to use the one of whom say to today.